Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ko te kaupapa o te kōrero rero, ko te māwiwi, being sick. Kia ora, ko hemi tēnei.
Tēnā koe e tai, ko āpira tēnei.
Kia ora e hoa, he aha tēnei waia mai?
Kia mohi o mai koe, kāri au e tai atu ki tā tāua kaupapa a popo.
He aha i kore ai?
He māuiui nōku, kua pāngi au e te rewharewha.
Kā aroha kē hoki, me noho koe ki te kāinga kātika.
Ai, kei pātaku mate ki etahi atu.
Kua tai koe ki te tākuta?
Āna, kua homai hoki he rongo a mōku.
Kā pai, kia kaha tōtiaki ā koe anō e hoa, kia piki te ora me te kaha. Hei kona.
Hei kona.
E te hunga e pīkoko ana ki te ako i tō tātou reo rangatira. Nau mai tahuri mai ki tēnei i pāho, ki Everyday Māori, ko Hemi Kelly tēnei.
Ko Aper Woodfine tēnei. And you've just heard today's kōrero rero about te māuiui.
Māuiui. Being sick. Kei te māuiui ahau, I'm sick. Kei te māuiui koe.
Kei te māuiui au.
Kua māuiui au, e māuiui ana au. He māuiui.
Māuiui.
Ai. Ai. Sometimes I'll say to my students, you could get away with saying a W-I-W-I, but you want to roll the ui so fast that it appears almost like that. Māuiui.
Māuiui.
Ai. Hoi anō, kia hoki ki te kaupapa. Back to the kaupapa. Let's break down this dialogue, e hoa.
Ka pai.
Ko te horopaki. The context is a phone call. I pick up the phone. Kia ora, ko hemi tēnei.
Tēnā koe e tai, ko āpera tēnei.
Kia ora e hoa, he aha tēnei waia mai? He aha tēnei waia mai? What's your interpretation?
What's the reason for this call? What's up?
Yeah, koira. Again, a heard phrase that's used commonly. I've heard it from people I look up to when I've rung them. Timoti, for example. He aha tēnei waia mai? Like, what's the reason for this call? Kaha tēnei waia mai?
Ko taku whakahuki, kia mohi o mai koe, kāore au e tai atu ki tā tāua kaupapa a pōpō. Kia mohi o mai koe.
Kia mohi o mai koe. Great little phrase.
To let you know.
Yeah, I'm letting you know. Just so you know. Just so you know. Kia mohi o mai koe. Kia mohi o mai koe. Here comes the reason. Kaore au e tai atu ki tā tāua kaupapa a popo.
I'm not gonna make it to our thing tomorrow.
Our thing tomorrow. Yeah, our thing tomorrow. Ka pai. We'll come back to this little phrase in the next section. Tā tāua kaupapa. A popo, which is tomorrow. Ko taku kōrero. He aha I kore ai. He aha I kore ai.
Why not?
Ka pai. So to say why, he aha ai, to say why not,
he aha I kore ai.
He aha I kore ai.
Anei te take, ne?
Anei te take, ai.
He māuiui nōku.
He māuiui nōku.
So I have an illness, right?
It's because I'm sick.
Ah, right, I see.
So because I'm sick. Because I'm sick. All right, going back a couple of episodes, we introduced this phrase, he nōku. And sitting in between is because I'm sick. He māuiui nōku.
It would be similar to say, nā te mea, kei te māuiui au.
Koia, exactly. Nā te mea, kei te māuiui au, o...
He māuiui nōku.
Ai, he poto ake.
He poto ake. Kua pāngi au e te refarefa.
Hea te refarefa?
Ko te flu.
O kāroha.
So that's how we say that we've been struck by illness. Kua pāngi au, I've been touched. Kua pāngi au e te refarefa.
Koia, koia. Kua pāngi au e te refarefa. How we say in te reo that we're sick. We've come down with something. Literally, like you said, struck with or touched by the illness. So passive sentence structure. Again, we can break this one down a little bit more in the next little part of this episode. Ka aroha ke hoki. Poor thing.
Ka aroha ke hoki. So it's kind of like a... is the ke hoki intensifying the ka aroha?
Aye. So ka aroha, and then to intensify it, ka aroha hoki, or ka aroha ke hoki.
Okay. Double intensifier.
Kei te nui taku aroha. Me noho koe ki te kāinga kātika.
Got a kiwaha here.
Yeah, a phrase, a kianga.
Kianga.
You should definitely stay at home. Like, me noho koe ki te kāinga kātika.
That's the right thing to do. You should stay at home.
Aye. It's right that you stay at home. You should definitely stay at home. Because you don't want to spread your germs. And this is kind of what you say.
Ai, kei pā taku mate ki etahi atu. Yes. So, lest my
mate
illness. Yeah, gets spread to others.
Yeah, touches others. Literally. Ki etahi atu to others. Kua tai koe ki te tākuta.
Have you been to the doctor? Hemi asks me. Āna. Kua homai hoki he rongoa mōku.
Āna. Āna. Ai, āna. Erua, erua. Kua homai hoki he rongoa mōku. I've been given or I've received rongoa.
Medication.
Mōku. For me.
For me.
Yeah. Ka pai. Kua homai hoki he rongoa mōku. So, some medicine for me has been given. Kei te marama tātai, ne? Kei te marama.
So rongoa can be, is that just general word for medicine?
Ai, koe rā te kupu whānui. Ai, ngā pire, ngā momo tī, ngā momo rau, ngā momo tipu, kei te ngahere. So our rongoa, Māori, that comes from the bush, ngā rau, the different leaves, ngā rākau, the different trees or plants that we might make tea out of or poultice. But there's also our medication that's in the kēmehi, in the chemist, that we get from the tākuta. So pire, pills and other things. That also rongoā. Rongoā mōku.
For me.
So a little note, reminder there that rongoā is like wai Māori. It's a medicine. It's something that our body needs, especially in times of illness. And it's a whakaora, something that brings us life. Like wai Māori. So it sits in the o category.
I see.
In this sentence structure where we're using it here. Ka rere taku kōrero. I then say, ka pai kia kaha tō tiaki I a koe anō e hoa.
So ka pai, take good care of yourself.
Kia piki te ora me te kaha.
Let you come back to life.
Ai. Kia piki te ora, get well. The phrase we normally hear. Kia piki te ora, get better, get well. Kia piki te ora me te kaha. Like, get stronger again, get better, get well. Ai. Hei kona.
Hei kona.
And that's the end of our little kōrero on the phone. Now that we have a better understanding, kua marama ki tātou ki ngā kupu me ngā kianga o te kōrero rero kia hoki ki te whakarongo. Let's go back and listen again. Kia ora, ko hemi tēnei.
Tēnā koe e tai, ko āpira tēnei.
Kia ora e hoa, he aha tēnei waia mai.
Kia mohi o mai koe, kāri au e tai atu ki tā tāua kaupapa a popo.
Ah, He hai kore ai?
He mau iwi nōku. Kua pāngi au e te rewharewha.
Ka aroha kē hoki. Me noho koe ki te kāinga kātika.
Ai, kei pātaku mate ki etahi atu.
Kua tai koe ki te tākuta?
Āna, kua homai hoki he rongo a mōku.
Kā pai, kia kaha tōtiaki ia koe anō e hoa, kia piki te ora me te kaha. Hei ko nā.
Hei ko nā.
Hei whakatepe i tenei puni i pāho me ngā kōrero, kia hoki anō ki te titiro ki etahi o ngā āhua tangareo. Let's go back and take a look at some of the language features. Let's start with tā tāua kaupapa.
Tā tāua kaupapa. Tā tātou kaupapa?
Ai, tā tātou kaupapa. So we've got like something on our popo. You can't make it because you're māuiwi. And we use kaupapa here, and in te reo ne, and in te reo Pākehā we use kaupapa. It's used widely for an event, a meeting, a project. We've got something on tomorrow, you know, our thing. And this is the kupu we use. Without using the kupu hui or the name of the event, we just use kaupapa. And it's often shared. Like, it's never just one person's kaupapa, it's our kaupapa. Even if you're the organizer of that kaupapa, you want that to be shared. So you say, here, I can't make our thing tomorrow. Ka ora e tai atu ki tā tāua kaupapa apopo.
Just inclusive language, right?
Koia, koia. He mea nui te rā I te reo Māori. So say we've got an event on and we're welcoming people in. You might say as the host, no mai ki tā tātou kaupapa.
Welcome to our kaupapa.
Ai, ai.
Another time I hear this is pewhiana tā tātou pepi.
Ai, ai.
Like, how's our baby?
Pewhiana tā tātou pepi. And like when you're welcoming people to the marae or to your whare even, like, no mai ki tō tātou whare. Welcome to our house.
So my part right here is, why is it tā tāua kaupapa and not tō tāua kaupapa?
Go back to the kaupapa, the categories under A. It's not kai. It could be something. It could sit under two. It could be mahi, so it's an activity. It could also be tautetanga, something we care for and look after.
I see.
And it's not technology. It's not hangarau. It's not kai. It's not food. It could be tautetanga, something we look after. But for me, it would sit under mahi, as it's an activity.
Okay, mahi.
It's something we've created and we're working on.
Kia ora.
This phrase can also be used to talk about kai. Anei tā tātou kai, haramai. Moni.
Moni.
Kei whia tā tāua moni.
Kei whia.
Ai.
Kua ngaro.
Inclusive language. Kia titiro tātou ki te rerenga mo te mate, mo te māuiui, and how we say in te reo, I've come down with something.
Kua pāngiau e te rewharewha. Rewharewha, if it's the flu, but it could be anything. Kua pāngiau e te kōwhiori.
Kua pāngiau e te kōwhiori. COVID. Yeah, I've got COVID. So in English we say, like, I've got the flu. In Māori, we're saying, if you look at the words literally, I've been touched by the flu. Maybe there's a better word for touch, but that's what pā is, to be struck or touched. Yeah.
He aha etahi atu mō mate?
We might say mare mare for cough, so that could like be interpreted to mean cold. Ko pāngiau e te mare mare. Ko pāngiau e te mate. Mate is just, a kupu whānui, so don't always think of death as mate. Mate can be ill or sick as well. And then we're not getting into specifics if we say that. Because sometimes we don't want to disclose what it is. It might be personal or private. And so you could say, ko pāngiau e te mate.
Okay.
Which would be interpreted as, I'm unwell, come down with something. But if you do want to get into it, find the kubu that you need. Like,
for example, chicken pox.
Okay.
Like, let's say my child's got chicken pox.
Kua pangia taku tamaiti e te... E te...
Koroputa hei.
Koroputa hei.
Koroputa hei.
Okay.
Koroputa hei is chicken pox.
Mm.
Okay, here's another one. You interpret this, Ehoa.
Kua pangia ia e te mate tiko tiko. They've got the shits.
Hai, hai, koia. So, Ehoa Ma, find the word you need, I've come down with, or I've got, and then add that on to the end. Passive sentence structure here, pangia, and then the subject, kua pangia au, kua pangia ia. Ko pāngia koe, ko pāngia takuta maiti, ko pāngia a āpera, e te mate.
Mm.
E te mate tiko tiko.
E te mate. Aue.
This kind of follows on to your kōrero where you say, I don't want others to catch what I've got.
Mm. We use kei pā taku mate ki etahi atu.
Yeah. Kei for like lest.
Mm.
Lest mai mate. Touch others.
Mm-mm-mm.
Kia hoki anō ki te kupu rongoā, and rongoā sitting in the all category because he whakaora, te mahi. It provides us with life, it revives us. Ka wai, pātai whakamutunga kia āpira, ka pehe tō ki atu ki te tangata. Look after yourself.
Mm. Kia kaha tō tiaki I a koe anō. E hoa.
Ke pera.
Kia piki te ora me te kaha.
Ka pai, ka pai. Hoi anō rā e te iwi, kia kaha tākoutou tiaki a koutou anō. Kia piki tonu te ora me te kaha I ngā wā katoa. Koe rā ngā kōrero mō tēnei wiki. Ka hoki mai anō māua a te rā wiki me tehi kōrero hou. He kona mai.
He kona.
Everyday Māori, supported by Te Mā Tāwai.
Kia ukai pō anō te reo.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.